Hannibal kutoka Halo.
It's Hannibal.
Baby naomba tujirikodi. Kumbukumbu. Siku nikikumisi. Naitazama tu.
Najua you.
Halo. Kuna mwizi aliiba simu yangu kashindwa kuiuza kairudisha. Unajua kwa nini? Mimi mjanja eh. Kuna kibaka kapola tambo langu kashindwa kuliuza kalirudisha. Unajua kwa nini?
Nimeweka password.
Hasona ogopa nini we?
Unaogopa nini we?
Hasona ofia nini we?
Unaofia?
Baby waroti comfortable, 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 comfortable.
Why you waroti comfortable, 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 comfortable?
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Tunapendaga TikTok. Tupate na Karim light. Mina unashega bado poa. Halo.
I don't like it.
Tunapenda Snapchat. Tujabe filter.
Mina
unashega bado poa. Halo.
I don't like
it. Baby waroti comfortable, 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 comfortable. Why waroti comfortable, 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 comfortable. Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu. Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.